nina ejogo sente uzozili muwalete na nyimba za nyimba na zozili kumakete na vamo bacha ina muwa bigi suade iwa kukuma azi ya wajadate na muskena iti
wana muwala oli na wato shekio pampamu wana oli na wato wana muwala oli na wato shekio pampamu wana oli na wato
wine to the left and the wine to the right. Just to give you one kiss, kuwe pate, kuwala la dress, no nobody. I can't ignore you because you are beauty. Baby, you are pretty.
Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato.
Baby, come over, you're teen above. You are so nice, usika over. Tetele mumu zanyo ntige over. I just want to know what you're for. Ha, akabina kukamanyi. Kala baby, kali very nice. I wanna touch it again. Bend it so I wanna touch again.
I want to see again. Bend it so I wanna touch again.
Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato.
Nina ejogo sante uzozili muwalete na nyimba za nyimba na zozili kumakete. Nawe baby, tobera hade na vamo bacha ina muwa bigi swade. Diwa kukuma azio bode dade alikuwata kundifana ye walaye. Baby mazima, sika wani and allow me baby to be your boy.
Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato.
I like that way, baby. You do it so bulungi with a Snapchat. Kanevemo, gule kuka suti, nzije jioli, baby. Ombe kuka kisi, my baby, you are number one of 20. So you milanga wesa zeka jine. Nakatato kale kava malene. Baby, nawe, tobe la shaye. Jago e wangu, baby, tunyo kuchaye. Baby, tete wanga, te wada sikari. Jaja,
wana mwalo, atandike
onwari.
Wana mwali na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato. Wana muwala
oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato.
Wana muwala
oli na wato, shake your bum bum. Wana oli na wato.
Amoske 19.